Thanks for listening to this Arrow FM podcast, brought to you with the support of New Zealand On Air.
Kei te whakarongo mai koutou ki te hōtaka o Kirunga. Ko te aho matua tākina.
Ko te aho matua te tāhuhu o tōku kura. Ko ngā tikanga ngā heke, ko te whānau ngā paupau.
Mai arara, te rangi runga nei, mai arara te papa i raro nei, mai arara te kāhui ariki, te kāhui te pua, te kāhui taura, tuku ana te reo kia rere, tuku ana tukupu kia taka, tuku ana te take kia mau, ueha nuku, ueha rangi, ueha tāne nui a rangi, tāne whakapiripiri, nānei tuku te rangi ki runga nei, kei tū haha, kei tū kia nanuku, kei tū kia na Papa, ka tangi te hau mātā o ka ao ka ao, hea mārama ti hau.
Mauhi ora. E tūnei au ki te te o tōku maunga o Tararoa. Heke whakararo ki ngā pai maunga o rua mahanga. E hoi ana ngā tīpuna i tuwako o taki te mau. Noho hau maru i te marae o kuhunui. Mau te korowai rangatira o te hapu o ngā tīni waka. Ka tū rangatira, ka tū pakari ahau mo tōki wī. Mo aku iwi o Ngāti Kaunginu ki rangi tāne no rere tēnā koutou. Katoa. Ko Brian tōku ingoa.
E tūnei u ki te tamata o rangi tēmā ka titiro whakararo ki ngā awa o Rōmaanga oia mai rā te waka tipu o Taki Timu ki Aotearoa nei. Kia tū rangatira, kia tū pukaki.
Ne?
Pakari ahau. Tōki. Mō Ngāti Kaunginu. Karawhiti atu roa tōku heria? Haere! ki tōku marae ki a Te Oriori. Tōmaki o mai tōku whare tipuna i ngā tau e waru.
Ko wiri mā.
E kaitakumata ki te kōti tihi o tōku mainga o rua pehu. Ka te tiro whakararo ki ngā wai a hua hua waikato. Ka noho haumaru a hau ki te marae o te hingārangi. Kia tū kaha, kia tū maia mō oku iwi. O ngā tī mania poto, o ngā tī hingārangi, o ngā tī rekawa. Kumisha o te pāia. Rawhiti taha, rina ahau. Kahuri.
E tūnei e ki te taumata o rangi tūmā. Ka titiro whakararo ki ngā wai o rua mahanga. Hoia mai rā te wakatapu o Taki Tiwi ki Aotearoa nei. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahau mō tōku iwi mō Ngāti Kaunganu. Karawhiti atu... Te atu rā taku haere ki taku marae kia te ore ore.
Nā te hapa ike.
Tomo kia mai taku whare tipuna o ngā tau e waru. Ko te pārangea hei kaere.
Ka pai hāmona.
I tūnei au ki te taumato paniki, i te taku wai ki te puaha o tōku awa o Waikare Tāwiki. Hoia mai rā te waka tapu o mā tātua ki Aotearoa nei. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahai mō tōku iwi mō ngai tūhoi. Kia mai au i te korowai o tōku hapu. O Ngāti Ruapani, i tū taku wai ki te poho o tōku whare tīpuna o te poho o Hinekura. Ko hamna hau.
Nō reira, whakarongo mai. Nō reira, whakarongo ki te waiata tōtei o Pepeha. Law 660.
Ngā mihi.
Turn the mic off. Mic. Ko mana tōku maunga, ko aroha te moana, ko whānau tōku maunga.
Father is my mother, and all of that is me. Keep the home fires burning so you can see clear. Come on, my heart, my love. No corner square. Oh, my love, oh, my
Nei, ko te te rākau kōrero ki a Te Paerangi.
I tēnei wā, ka whakarongo, ka mātakitaki tata I tēnei kiriata o te whakātu Māori, ko Haka Freaks te ingoa. Ko tēnei I te hōtaka ono titiro mai, areare mai, ngā tare ngā.
Kawe wehi prata. Just remember that by doing mana kōrero, you're pushing back against colonial discourse that tries to limit Māori potential.
Ae, Māori kei ko.
Haka Freaks!
To the Haka Freaks!
Taka Pimpi.
Kia koe. Ki te tangi, meme!
Kāna mama be proud of her son.
Ko koe aringa, Piwi. Ko koe aringa. Ko koe aringa.
Son.
Ko koe aringa.
Son, you absolutely got this.
Hare te tohu, koe a kea koe. Tahu, tahu ahi sa. Tahu ahi. Ngam hema.
Yeah, mum. It's actually tahuna te ahi.
Koe nga tāku I ki ai.
Okay, mum.
Well, it worked, didn't it? Huh?
Nō reiro, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou, koutou.
Ngati Pentecost,
ho!
Kōrumpa! Te iwi e,
e karanga, e karanga, e te iwi e.
Kua e ke mai ne,
kua e ke mai ne, ki runga te marae.
I wasn't even that nervous though.
Mm.
Aue te aroha,
aue te aroha.
What about that other group up there? Te Iwi E.
Yeah, yeah, but who am I?
Tahu mai, son, tahu mai.
Ha, kia ora, kia ora, e te whānei. Kārere, kārere, ngā mihi. Ki te ringa wera, ki te kaitinu. I puku mahi, ki te tapatapahi, ngā hua whenua. Ki te kōrorirori, I ngā hupa.
Te kāwhi! Te kāwhi!
Hea o koutou, whakaroa mo Haka Freaks, ka tīmanta I a Michelle.
Oh. I pai, te kiri ata, nā te mea I tū mo te...
Manu kōrero?
Mo te manu kōrero. Ai.
I tū koe mo manu kōrero?
Ai.
Ai, e nei haere mai koe tua toru nera.
I oritu o kare arato ki te ratama I tua I tū koe?
Kao.
Ai, I mai a koe,
eh? A mai mai.
Oh.
But,
Ka tuku te whenu ki a koe.
Te poe.
Well, hea o whakaro.
Hea ho.
Mō Haka Freaks.
Ki te tino.
Mō tō mori. Mō tō.
Wera.
Papai rawa ati.
Ki te tino papai rawa te tira tangata.
Te tama.
Ai, te ra tama. Kore te ra,
te
curly hair.
Ai. Ai, he actually.
Ai. Ki te tino. Oh, bad taste, koutou.
Ko pai kia apirina, ahau.
Nānei, ka huru ahau kia warumu.
Oi. Ka whai warumu.
Kia warumu.
Kia ora, kia ora.
Kia ora.
Pehe tō kariaro tō I tira kiriata.
Tino pai.
Ai.
Ia, ai, kei tō crush koe ki rongi tira tangata.
Ia, ia.
Okay, can
I just got a quick fire?
Hi, Mona. How do my kids say Mike?
How do my
kids say Mike?
Yeah, me, I cut the cutter. Kapai, how Mona?
Kapai. In my name, ka. Fakarongo. Ka waiata. I te waiata o arohatia nā waira rapa moana.
Ka kite.
Kahora te pohare.
I tēnei wā, ka whakarongo, ka mātaki tātou I te whakamaramatanga o te tai whakatauki, whakatauaki. He mea reo rua tēnei, tēnei rahe whakatauki, rongonui tēnei, nā wax. Are are mai ngā taringa.
Tamatū, tamaora, tamamoe, tamamate. He who stands and fights lives. He who sleeps dies. This was in regards to looking after the village and the pā. At night, they always keep someone on lookout. And for those that went to sleep, for those that were lazy, it's also good to do with laziness as well. So, those who are lazy, well, they usually die in those times. And those who work hard and stand, do the mahi, they live. Tamatū, tamaora, tamamoe, tamamate.
Hea o koutou whakaro o tēnā whakatauki, ka te mata I au. ai, ko tēnā taku matua keke, matua waike. Ai.
Me hau, okay.
Kori au, like, rangona ki te whakatauki. Taku rōpū aku kua ko te rangiura. Te pāt.
Kore ahau te whakarata ki tērā whakatauki. That's where e kei ka moe ka mate. Kau. Ka tai ahau te haere ki te moe I nāne. I will tell you right now. I can
wait.
Kororo Māori.
Michelle.
I pai te whakatauki nā te mea I kōrero tia tētahi kaiako.
Te whakatauki? Tama.
Tama.
Tama ora.
Tama tū. Tama roa.
Ora.
Ora. Tama noho. Tama moi. Mui.
Mati.
Ano?
Tamatū,
tamaora, tamanoho, tamamate. Matika, maranga. Maranga mai rā.
Bona mai.
Bona whakaro.
He whakaro. Tau. Ai ko. Ok.
He tamatū, he tama...
Noho rā.
Noho rā, nei koe.
Tama noho.
What's that mean?
Ok. I rā nei ka whakarongo. Mātou kia manawa mai nā tawas. E pirangi ana te wāta.
Kau.
Kau.
Ka ki te.
No tapiti, no tata, no te penua o te atua tātou. Aha ko anō hea mai koe, ka whawhai tonu mātou mō. Ko au tō maunga tū tonu, ko te moana pari mai koe. Ko koe te aua I taku remu, ko taua no taua, no te ole I kura waka, he tiaki I te penua, nei. Aotearoa he iwi kaha tātou, he mana tuku I ha mai anō, penu wa haumako wairu wa ora hoi ato arashite utunga matapitim no tata no te penu wa o te atu wa tato aha kua no ya mai kue no papai tonu mazai mo te kore roto te penu wa heke mai kia tata e toa au mona e o ke nei e
Mai ko Aotearoa Te Rawaita na Stan Walker, Ria Ho, Tori King, me Macy Rika. I nāinei ka whakarongo ki te waita a Towers, ko Manawa mai a Matariki.
Manawa mai a
no ma. Papua e noho.
No te whenua, te atua tātou.
I te mane, i hare mātou, i hare ētai o mātou ki te noho papawai, te wānanga. Ko ētai o ngā mahi, ko te kaikaranga, ko ngā kaikaranga, ko Maddie Vella, Madison Vella, Ponamu,
Fitzgerald,
Fitzgerald,
MJ Morunga, Mariah J. Morunga, Moichel Fox, and Briar Flutie.
Ko ngā kai kōrero ko what?
Ko Ken Quinn McLean.
Ko Ryland.
Ko Tangaroa. Ko Tūtahi Devon Shine.
Ko ngā ringawera, ko Michelle, ko Whaia Ana, ko
Whaia. Michelle Te Whaia. Kiritiana Wihongi.
Luana McLean.
Luana.
Norling.
Whai Ana, Whai
Widemu,
Whai Dallas,
Widemu,
Widemu, Kahushaw, Haimona,
what?
Haimona, mo te hangi, ko Haimona, ko tirei.
Ko ngā kai tunu o te hangi, ko Te Pana Matthews,
Te Damona Davidson,
Te Damona Davidson, Te Ariki Davidson, Tawhaki Roman's Crib, Crib, Tere Moana, William Rimene,
Hea o kato whakaro mo te noho papawai, Misha?
E pai mo te torura, but he kaka te wifi.
He drama ki kora?
Yeah, kaore te pāna
o ka,
te wifi.
He raru ki kora?
Ka,
yeah. But ki roto i ngā wharepaku o ngā tama maha ngā atake i puta.
Yaha ai hare kui ki roto rā.
Nā, kore ai hare i tango whakahu a iwi.
Ai.
Tono mai kia i tūku karere, like, ngā tama.
Yaha ai.
Katoa.
Hea ngā mea.
Hea
ngā mea pai ki a koutou.
Oh, te kai, te hangi. Was, yeah.
Te kai. Ki te mai ki te tau o tō hoa.
Oh, yo.
Oh, kei te,
Raya.
Me koe.
Na te mea i haunga te tahi.
Kei te mohi o ahu ko ai.
Ka mohi o ia.
Ai, ka mohi o ahu.
Ka mohi o ngā maha.
Hey, kap. Ai, whakaro hare burumi.
Ha?
Ka mohi koe.
Yeah.
Ka whakakapi.
Oh.
Ka whakakapi ki te karikia. Kia tau, tākira.
Kia tātou katoa, te atawhae o tō tātou ariki, a uhu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga taitanga, ki te wairua tapu, ake, amine,
pai marire.
Ka kite!
Edible!